Nikufuata uko nalia, kutaka wako msamaha baby, ila we ukanichunia, si ulitaka mini dedi, ulitingisha kiberi titi titi titi, ndo nisha kudili titi titi titi, nipo gado nipo fi titi titi titi, hey, adundi kati titi titi titi, asema ushachukua noma
yache wo kama
hey. Niko zangu na baby unatukata stimu, jieshimu we, usijitie ndimu, hebu niache kidogo napewa vitu wa dimu, nabembelezo kama malo, kamina upikia masalo, tumela shoka sibarubaro, kama ukitisha kwa mtaro, ulitingisha kiberi Indonesia kudili Nipo gado nipo fi hey, Adundi kati Asema ushachukua noma